mwanake Benachi.
Nimelock kwa mangori umenitoa, nimelock niko sawa, niko locked. Siachani nawe ya nini? Oh, 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 oh. Yeah, yeah.
Kwako Yesu niko
lompita. Unanitangulia kuifanya njia, unagawanya bahari kuifanya njia. Nipite, nipite, yeah. Nipite, nipite, yeah. Nimelock kwa mangori umenitoa, nimelock niko sawa, niko locked. Ooh, yeah, yeah.
No, 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 no.
Mimi siachani nawe ya nini?
Oh, 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 oh.
Yeah, yeah.
Kwako Yesu niko locked.
Weni yule yule jana leo na milele, utabaki vile vile milele, milele. Jana leo na milele, utabaki vile vile milele, milele. Yeah, yeah. Nimelock kwa mangori umenitoa, nimelock niko sawa, niko locked. Ooh, yeah, yeah.
No, 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 no.
Mimi siachani nawe ya nini?
Oh, 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 oh.
Yeah, yeah.
Kwako Yesu niko locked.
Pita, nimelock kwa mangori umenitoa, nimelock niko sawa, niko locked. Ooh, yeah, yeah.
No, 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 no.
Mimi siachani nawe ya nini?
Oh, 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 oh.
Yeah, yeah.
Kwako Yesu niko locked.
Peter,